one day low, hello. Only one day low, hello. Del, del, bye.
Mambo on the beat.
Mbogi ni the only del alo, famere. Tunasaka tukishika hizo do kwa eri. Shuka ntena sana choma vo on the beat. Naka ngoma maze joke, kaki drop ni didi. Genje, genje, ngoma joni genje. Chezo kiwa solo ama joki wana rende. Genje, genje, ngoma joni genje. Kama usha ipenda basi joe valishe pete. Nimechen flow, nitabidi waipende. Ubaya kuwa ho, wezi control joma nyege. Genje, genje, cheza na kadenge. Wachenge, wachenge, wachenge kikadenge. Nimejipuliza nkajipata jia ndege. Na kenye kili nice, mino nilikuwa kadere. Funny, ha, nijipata na kirende. Legalize thing, jumazejo kuna venye. Mambanga wa mtau ni yudhi na kirere. Manguo wamevao ni katsia na mirende. Kijana manufaa, yani kijana mugenge. Na ngoma inafaa, yani ngoma joni genge. Genje, genje, ngoma joni genje. Chezo kiwa solo ama joki wana rende. Genje, genje, ngoma joni genje. Kamu shai pena basi jeva lishe pete. Genje, genje, ngoma joni genje. Chezo kiwa soba ama joki wa matembe. Genje, genje, ngoma joni genje. Kamu shai pena basi jeva lishe pete. Nimechain flow na bado ngoma ni genge. Tone nimechain na bado ngoma ni genje. Song yende chain na mahitas jewa senge. Genje, genje, ngoma joni genje. Kamu ndai shamba kuja basi jona jembe. Na paraza wa mama wa achie jewe nyewe. Toto kilia sana mpe basi wembe. Vijana toka zana 2030 tuwe mbele. Brava, cheki mimi siyo wewe. Wacha nchipini shada liyo mimi unielewe. Wachenge kikadenge kisha funga kama pele. Only one day low, hello. Mbogi ni the only day low, famere. Tunasaka tukishika hizo do kwa eri. Shuka ntena sana joma vo on the beat. Naka ngoma maze joke kaki drop ni didi. Genje, genje, ngoma joni genje. Chezo kiwa solo ama joki wana rende. Genje, genje, ngoma joni genje. Kamu isha ipenda basi joe valishe pete. Genge tone to the world, wacha ni jenge. Hey, haha, itabidi ni wateke. Ni wabebe, ni wabambe. Tukifika to the world, sote tuwatese. Si mama kete, nana na tray songs. Ngoma moja mayo, before tijoni reasons. Banana ni mete, ndizi pia ni banana. Kime waka base, kila mtu wanafanana. Nimetoka base, hakuna mtu wanafanana. Pigaga, wanana, hapa joni balala. Unapigwa moja, unapata ulilalala. Only one, delo mazejo, hakuna fanana. Mbogi ni the only delo low, famere. Tunasaka tukishika hizo do kwa eri. Shuka ntena sana joma vo on the beat. Naka ngoma mazejo, kaki drop ni the.